Okay, yeah. Awezi convince monkey asali ni tamu shinda ndizi. Of late sijabonga na we kujiwekea kuwa busy. Kuna events kwa life yangu only we uli attend. Bila kukupea shout out ndakuwa na pretend. I mean saini kona wifey ana expect. Saini kona 3 albums na 6 mixtapes. First John 4-7 au jani 4-2nd meme flammable petrol station, tulikuwa na echo class moja. Yo ni show ni crossover. Sadika likuwa form 3 na mwona crossover. Sa zingine selewe teaching zako na kusau sana. Mzee amekawa na mbali kushinda kijana amesimama. Wale uliachia wa yako squeeze wanakafani, wanaongelea kupanda mbegu. Sijui ameanza farming. Hizi zote ni excuse na kimbile utajiri. Ningependa uwe na mimi hata nikitwa kafiri.
I try so hard trying to run things my way, but you can't.
Wendo ulinipea vision, nianzishe kaka empire. Wengi nimewajua, wengi wao wamenitenda. As much as me wana misemo, nafapia vitendo. Bad luck ikikifuate, hata waruita kuvunja meno. Wasimame pale, sababu ni point of no return. Even my closest waliniepa nilifeel ka island. But na wewe, mall on my feet, nitalan. Fake friends na kivuli, wana tabia moja. Au toke sa zile, jua yangu imechomoka. Hata kani ko partly kublame, au niwe fool. Ulinicall tuweke mambo safi, iyo juu. Nilikosa ukakosa, but hakuna haja ya fight. So unajua two wrongs don't make a right. One's family, sai sini orphans. But popote mtaenda na wish life poa. Mola baki na mimi hata nikitwa kafiri.
I've tried so hard trying to run things my way, but you be kind to me, always lighting on my way.
Mamangu amekuwa mgonjwa, saini 2 years. Nasikia meno afai kulia. Me shed tears nearly every night. Make things right, lakini sitachoka. Kayo tunnel ina light. Nina nambari za madaktari, wakipanga mistari, utadhani ni ya musikari. Kombo kura, na ile do tu wamekula. Inatusha kubai fami, ile ndondo mi ukula. Lakini pesa maua, uchungu inaniua. Yo niambia na lose smile, yendo my hero. Ana lose time pia, ame lose kilos. Good ya hii world, nasikia itakuwa rewarded. Mungu tafadhali mponye, staki nirudi church, sababu nataka favors. Body yangu temple yako, neno nitaibeba. Mola baki na mimi hata wakiniita kafiri.
I've tried so hard trying to run things my way, but you be kind to me, always lighting up my way.